utshengisa uthanda ingqondo yakulena. Ngoba inhliziyo yakho iphakeme, nalo uthando lwakho lungene. Ngibonga ukuthi anguleka, wangitshengisa uthanda ingqondo yakulena. Ngoba inhliziyo yakho iphakeme, nalo uthando lwakho lungene. Unamandla
ezingidunga uthando lunje.
Unamandla
apho bazali mfuna sixoxe.
Unamandla
ezingidunga uthando lunje.
Unamandla
apho bazali mfuna sixoxe.
Unamandla
ezingidunga uthando lunje.
Unamandla
apho bazali mfuna sixoxe.
Unamandla
ezingidunga uthando lunje.
Mind.